Military Swag Music.
Zaid Latest Music .com.
Yeah, welcome to the world, step 5. Yeah. Ufanga vikale chikunyunga nga matanso kikosi kwa magaizi ufanga kamesomeso uzive mama bas mokupia kwa yo satani kakutiseleza peuti yao yo satami kuota kufita pakanwa na gamu nanyi kusulu lazema sweza kulinza inyanyi matuku kwa bungata vima gonoli ya kubea ni yombante so uikataze kushua ni mangunde kulivu siku pamulivu tuku wa wambande kunuanga mapiuzi ya satalu wanande kwa ikia tempa miliani ya majanki iliangani saboko wa skulu wa utapi nyandi na shule za mapiuzi mamashe na kopani sasungo yemu ye misalu gapi na apangu kile maswe mapoko tokapi na sabo na ngitiva e bongola wa mampi za meto meto emu limbile pasandi busholi bumaswa asika kupuma mwandi joe na malelo kuye misangaliani walitende ni miwokwe kiwa kufari kute jino kutilwe limbuyo tilikute
kuna nikalajika afuta bethi kutoba nikakamuka afuta death
Milao ya mulimu kaikopa na mabaibo mwa Old Testament ilivitkas milao Ukahula handeka milao ya nziteni kupila kufita mshemi ukutekeni Fari fast 40 le kuna nilianga hape nilihole manake usisei kwa usaya kikwa hule Kumaswa ukasho kuipu manali here kumulimu kieveni ulapele ya kwalule
Yeah, I'm very much sure
It sounds profession
That the wise young kids, both boys and girls, will learn something from these depths and they will guide them to their bright future. Yeah, so I boy Brock Jesus. Thank me later. Military Soccer, Drexel, Stephen Bill, Alpha McCall, Damon Martin, Young Quasit, Man, Sivandi, Kingmaker, No Dilimbamba, The 187, Uncle Kenny, JMK Mocha. Boy Crucify, D-Boy the King, Steven Pili, Son Boy Baza, Alafu Boy Oko na Jingo, Shot, Alex Case, Venenalu, Yeah, Imata Case, na Mbona Wanyeni.